tulikamiza nabalabebo balikuwana omukisa gwengambo omukisa abakujerega mabaliswala kaleko benga wava mukyalo olibya kine kibuga wamma omukisa gwa mukama labo omukisa gwa mukama soboka omukono gwenga gukuyamba amazima awabo omukisa ebyamagero era bibawo omukumba zala balongo nenume yetuko kuweka omukisa gwa mukama labo omukisa gwa mukama
abakolerero balabirawo anti bamakenjaulo
omukisa gwa mukama labo akugulumizo singa balala mubiboga ne mubyalo ebibala by'omubiri gwo nabyana biwo omukisa etaka n'ensolo zo n'olutiba lwo
abiwo omukisa
omukisa ng'oyingira
omukisa ng'ofuluma
emikono gya giwo omukisa n'ebbanka yaliwo omukisa kugagawaze
onowola sote wewole
intalo zana zirwana
kama wanga gona gana kutia
omukisa gwa mukama labo omukisa gwa mukama
abakulilero balabirawo anti baba kenja ulo
omukisa gwa mukama labo omukisa gwa mukama
abakulilero
tigwe batuza kumwanjo
omukisa